shikai afakali nipe wakati nipate gisi ya kupumua tunaenda mbali nishika mini kulinda tunaenda mbali nishika